kun radio sagale americati radio sagale america wutata gabe gejma tat galgala kesta salama wodakka jel gabe gesta sadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodum to korret washington dc rakade bersu saganta fano homo amajal kaba Fagoo radio satellite Nile Sati marsariti Facebook Kenya ratti kanen saganta kenyo doftan geffoto ta kenya jalata mo kamoltan kibtata amajidi demi sagar barakuma lama kuda sagal akala kops Ethiopia timmo amajidi demi tokko barakuma lama kuda tokko kesu mesan kesan rani na modandi
Bulchesi President Trump kampani boba amo tuma Venezuela raw gurakani rumata odu harrat tamjirt odu daf anajalenne gamadat
Korean Technica arara abaof motuma Ethiopia ilallachu daf terkanfachi sur afunde same gelgele kana ifsekennen dem sararicha abdechi sare jerejira godina worro guru wallagaf wallaga bahake setne monni abaotti da taqabu jedamu dani da musani dubatu jiratonni akkasumammo madagalma abbagada jatami sadeso lalchise sena sanirati kanundaye qoppi qoppi sene qamna kanneni kabro da fagat muro sagan tagenya tun walin trajen da gefato tagenya ammodu tif garajal ne talebin
Bulchesi President Trump kampani boba amotumma Venezuela gagge surra uguraka ejira san afisa babanke name qabenya umata Venezuela qusachu kajedu akateef samera gorsa wayena genya kan America John Bolton with atakalesa kajedani tilami wan Venezuela cunqursa fi kufati dinagde hama kan motumma fi kan President Nicolas Maduro jala Turanijeda, Tarkanfi Harafuratamekun, Amman Bodek Abenya Ummata, Venezuela Samu, Akandan Denya Mirkanesas Jedan, Ugurika Mekun, Abenyan, Kampani Boba Motuma, Venezuela Gagesu Kan America Kesak Abu, Sososunin Danda Amu Kanamales, Abatoni United States, Lami Wan America, Kampani Kanawalin, Hari Rodal Dalaste Kabro, Hinkabatani. Dubarti Kristana makaballe si sobani himatamte turte akagaddi famtuf manni murti murto kenne ratoli yanadiaten manni murti olaranimmo murto walfakkata raggasejira kunis falmi wagga kudanif gagge fameture tumura argamsise Aisha Bibel mana hida kesa kabate batiyon kololesa darbeyota u manni murti mummicha himannara kase adaba du'a ratti murames ragalagalshe kunisi himannara tidiate hunde kanin qamnefi ragawatonni wan dubbatan wan walin tumsinefi ragaso bati jedera dubartin kun soda je chale listota amantibra raga ajiruf je chadoksadan eddo himbe kamnetti Ega majurti, abana langa mummich ased saed koa sakka jadaniti, dadache ratte kadubataniti, oli yannan abana langa diese, tartiba kabti murti gati famushe, jijjursi su inkabu akkasumas, ademsa mana murti kesati, wan seran ala hojjatam of kesa jirachusa inchalakisu jadaniru. President United States Donald Trump michu yero era kataan, Roger Stone kibtata harra mana murti federala ka Washington duratti matamani juru. Imannani ratti diate kabt itor bayota ukunis barakuma lamaf kudaja. Murmitu President Trump ta udan durgo makaturan Hillary Clinton ratti badi gudda ka fidet amsa imeli yerosana. Rossam basu walin hidata kaba. Umrinsani jata mija kante Stone tor bandar bemana sani kan kuta Florida kesa FBI in kabamani to anna jala wala nituran. Imanna shan ratti diate kun odefano WikiLeaks kesa oda kaban kanilalen kongresa duratti sobaniru kajedu ture kanamales dula filano Trumpi frashia giddu wanti walitti bu ujira yote koranna kongresi gagesa jiru dankan kajedu of kesa kaba. President in United States Donald Trump has abi yolesa ka wagga guran ala shan akadagesisanif afera afaya imana mari United States Nancy Pelosi diesan simatani juru wajirri motumma cufaman bansisu waligalter eger gaame guyasa diboda afera kun yate tole jedan Prezidantin America Donald Trump waajirota mootummaa hanga tokko deebi'anii akka cufaman kan hin feene ta'uu kan ibse White House yaada demokiraatonni didan kan daangaa Amerikaa fi Meksikoo gidduu ijaaruu irratti ammayyuu cicha qaban kan itti fufan ta'uu beeksise. Waajironni mootummaarra deebi'anii akka cufaman gochuun kaayyoo keenya miti ka jedhu hooggantuun pireesii White House Sarah Sanders demokiraatonni rakkoo waa'ee dallaa ijaaruu kun fide irratti dubbatanii maallaqa barbaachisus akka ramadu gaafataniiru. Waajironni mootummaa seenaa biyyattii keessatti yeroo dheeraadhaaf ega cufamanii booda torban kana banaman. Dhuma torban darbeerra Trump torban sadiif waajironni akka banamaniif maallaqa barbaachisuudhaaf mallatteessuu isaanii yaadatama. Oduun keenya kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaaffiilee bulchiisa gaarii uummanni magaalaa Dirra-Dhawaa dhiyeessee hatattamaan furmaata kennuudhaaf karoorri qopheessamee gara hojiitti galamee jira jedha bulchiisi magaalaa Dirra-Dhawaa. Gabaasaan VOA Addis Chekkol kantiibaa magaalaa Dirra-Dhawaa obbo Ibraahim Usmaan dubbisuudhaan gabaasaa erge Tujubeetu dhiyeessa.
Guyyaa kaleessaa jechuun amajjii 28 waaltaaleen bulchiinsa magaalaa Dirra-Dhawaa baatilee lamaan ittaanan keessa waan hojjechuuf jiraniif dhimmooti nageenya magaalattii kan yeroo ammaa laalchisee marii geggeessanii jiran. Marii bulchitoota sadarkaa olaanaaf giddugaleessaa waliin geggeeffame kanarratti bulchiinsicha keessa rakkoon akka jiru waliigaltee irra ga'uu isaaniif kanas furuuf dhimmooti irratti hojjetamuu qabu irratti marii geggeessuu isaanii kantiibaan magaalattii Ibraahim Usmaan dubbataniiru. Durumaan nuti kan hubanne bulchiinsichi rakkoo guddaa qabaachuu isaati. Keessumaa bulchiinsi gubbaadhaa qabee jiru rakkoolee hanga tokko hammeessuusaaf kanaafis sababaa ta'uunsaa qooda gamasaa gumaacheera. Kanarraa kan hafe rakkooleen adda addaa ka'aniiru dhimmi siyaasaas rakkoo kabiraati. Innis hammaate rakkoo ofiisaa uumeera. Kan nuti irratti walii galle yeroo dhiyootti karoora wayii lafa keenye rakkoo bulchiinsa gaariis ta'e hatattamaan furmaata itti kennuuf jecha waltajjii ittaanutti fayyadamuufi. Jaarsolii biyyaa arginee haasofsiisnee jirra. Dargaggootas akkasuma hojii kan nu waliin ta'uun akka nu gargaaran gaafannee jirra jedhan. Rakkoo bulchiinsa gaarii hanqisuuf kan hojjetaman hojii ariifachiisaa cina olaantummaa seeraa kabachiisuuf ilaalchi kenname kan hojjetamu ta'ullee obbo Ibraahim dubbataniiru. Tarkaanfiin gama kanaan fudhatamu sochii mormii gidduu kanaan wal qabate kanneen to'annaa jala oolan qofaa utuu hin taane taabotii Waaqayyo Abbaa jedhu ennaa galaa turetti kanneen hidhaman qofaas utuu hin ta'in marqaa jabduu irratti yakkaan shakkamanii kanneen to'annaa jala oolfaman irrattis tarkaanfiin wal fakkaatu ni fudhatamaa jedhan. Nageenya laalchisee raayyaan ittisa biyyaaf humnootiin nagaa eegsisan kanneen biroon irratti hojjetaa jiru. Kanneen yakka kana duuba jiran jedhaman murtiitti dhiyeessu dogoggoranii kanneen itti seenanis sirreeffamanii gorsa kennuudhaan akka deebi'an gochuuf irratti hojjetamaa jira. Kan yakka kana qindeessas murtiitti dhiyeessuuf sochiin godhamaa jira jedhan. Mormii torbanneen darbanii laalchisee hawaasa biraa komeen kan irratti dhiyaate humnoota poolisii irrattillee tarkaanfiin fooyyessuu hatattamaan kan fudhatamu ta'uu obbo Ibraahim ibsaniiru. Kanneen bulchiinsa keessaa harki isaanii keessa jira jedhamanis gubbaadhaa qabee qorannaan geggeeffamaa jira jechuudhaan kantiibaan magaalaa Dirra-Dhawaa obbo Ibraahim Usmaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Koreen teeknikaa dhimma araaraa ABO'f ODP gidduu jiru ilaalu arra ibsa kennee jira. Koreen kun arra galgala keessaa giddugala aadaa Oromoo kan Finfinnee jirutti ibsa kenneen deemsa araaraa deemamaa jiru abdachiisaa ta'uusaa akkasumas immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa wajjin wal argee dhimma kana irratti mari'achuusaa beeksisee jira. Mukhtaar Jamaaltu bakka ibsichaatii nuuf erge koree teeknikaa araaraa kanarra kan obbo Baqqalaa Garbaa dubbataniin jalqabna.
Koree araaraa dhimma adda bilisummaa Oromootii fi ODP gidduutti jiru irratti ibsa kennuudhaaf achitti argamtanii ulfaadha.
Galatooma duraan dursee dhiifama isin gaafachuu barbaanna waldeen keenya shibboo dheerate yeroo dheeraa dhaabbii as turtii keenyaaf baay'ee የሚያገኙ ወርባና ዓለም ይጎብ ገለገ ሰጪ በፈቀነ ተርጉም ከኒ ሰገለይ የሚፈጠሩ ዳት ሳውዲ ወጥቶ ከያታ ሲንደና ለዳቆ ቢተሙ ሮ ፊዮ አሰኪ ተብስ ማውሮሞ ቢሞማ ግዱ ወልዴና ደዳ ትሬራ ሳውዲ ፈናጅ ፍሪስ የገለገ ሰጪ በከተቆጥቆ የደዳ ካትሬራ የብሰገና ደረራ ወይት ቢዳ አከንራውት ቢዱላ ዶሚና ቦቲገዳ ወልዴ ገገሰ ሙርቴ ተቆረገ ይጅራ ሙርቴ ሰነሞ ፈንጀሮቹ ኮሬንተ ቢጋ ተቆ ኡማሜ ይጅራ ነው ቃማ ሙርቴ ቃማ ኮሬንተ ቢጋ ሰንከሰ ይጅራ ኤጋ ጋክሳ ትጋበተም ንኩሉ ትከነመ ይጅገሌ ኮፒያ ደዳጎቻ ቱሬራ ካሮራ ባፍኔራ አከብቲን ወራና ደብልስማውሮሞ ጋራ ኡማታጣ ከመክኑ ዮሚ ጀልቀምኔው ጂተናከራወኑ አከምቲናከራወኑ ካሮራ ይገባፍኔ ቦደ አከታወራ ቢነት ይትገሉዳ ናው ይተና ከንደርጋሩ ሞቱማ ወጅኒን ጣመተ ሞቱማ ደዳውቲን ወጅኒን ሶሪ ታንስ ጋርጋር ሰተም ጎደኒ ዋን ወርባጅቱን ማበከ ቱም ዘከሳኑ ጎደኒ ዛኒና ሮሲ ሱዳ ግዱ ከና ዲያላማን ሰደም ተቆያሊ ወጫ ቱሬራ ያሊን ኩን የሮቶ ኮቶፕቲስ ወርኮና ደዳን ሙደቻ ገሩ ያራ ከና ናኑ ኦሮሚያ ከካ ፕሬዚዳንት ያጥቂራ ዘንኒራ
ደግፈቶተ ከኛ ረቆ ሰገለ ኡማሜ ዲፎም ሲንጋፈና ሰገንታ ከና ረዴ ቢዝነስ እንደገስና ኩኖ
ይዳቆ ቢከሙ ሮ ፊዮ አሰኪ ደምስማው ሞቢ ሞስማ ግዱ ወልቴና ደዳ ትሬራ ሳውዲ ከና ፍሪስ ይየከነገ ሰኪ በከተቆጥቆ ትየደዳ ካ ትሬራ ለግን ሰገና አከንራውት ይጁላ ዶሚና ቦቲገዳ ወልዴ ገገሰ ሙርቴ ተቆረገ ይጅራ ሙርቴ ሰነሞ ፈንጀሮቹ ኮሬንተ ቢጋቶ ኡማሜ ይጅራ ነው ኮሬንተ ቢጋ ሰንከሰ ይጅራ ኤጋ ጋፍ ትጋፈተም ንኩሉ ትከነመ ይጅገለ ኮፒያ ደዳጎቻ ቱሬራ ካሮራ ባፍኔራ አከብቲን ወራና ደብልስማውሮሞ ጋራ ኡማታጣ ከመክኑ ዮሚ ጀልቀምኔው ጂተናከራወኑ አከምቲናከራወኑ ካሮራ ይገባፍኔ ቦደ አከታወራ ቢኛት ይትገሉዳ ናው ይተና ከንደርጋሩ ሞቱማ ወጅኒን ጣመተ ሞቱማ አደዳው ጋርጋር ሰተም ጎደኒ ዋን ወርባጅቱ ማቱም ዘከሳኑ ጎደኒ ዛኒና ዘሲ ሱዳ ግዱ ከና ዲያላማን ሰደም ተቆያሊ ወጫ ቱሬራ ያሊን ኩን የሮቶ ኮቶፕቲስ ወርኮና ደዳን ሙደቻ ገሩ ያራ ከና ናን ኦሮሚያ ከካ ፕሬዚዳንት ያጥቂራ ዘንኒራ ዛኒ ዲያላማን ማምባባት ማምባባት ከገደም
ከረጋጅርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ሮሞቲ ቡድና ወሮ ጉዱሩ ወለጋ አና አቤዶንጎሮፍ ወለገባ አና ሊሙ ገሊላ ከይሰት ነሞን ኮማንድ ፖስቲን ሲደሙ ቡልቻን አናሌ አከስም ቡልቻን አናስ ጋፈመረ ጊፈቱ ተገኛ ነሞን ኮማንድ ፖስቲን ሲደሙ ጅራቶን ዱበተን ጅሩ ቡልቻን አና ሊሙ ገሊላ ዋይ ሂደሙ ነሞታ ከና ቁባን ቀቡጀ ደንጅሩ ኢትጋፈተመ ዋጅረ ኮሙኒኬሽኒ ሞቱማ ጎድና ኦሮ ጉዱሩ ወለጋ ኦቦለሊሳ በቀላ ኤርገድ ኢሚቸረቲብ ሰከኑ ዳፍቶሊ ጀረኒ ቦዳ ብግብሊሳኒ ናፍገሉ ዲዴጀራ ገባ ሳንከኛና ኮርመልካነ ቀምትራ ኩኖት
አዴውር ቀዩ ጉደታ አና ቢዶንጎሮ ገንደቱሉ ጋና ከጅራተን ከኑቲመን አባ ወራይሳኒ አባ ገዳ ለታ አብሼ ሐለከሚን አከተበመን አከስኑን ጀረኒ ጅሩ
ወዛ ሰርቬ ሰለሳይ ሰለበተት በበለታው አጅረቷሩን ደፋረን አጅረፎልክ ተወደጂሩ አጅረመ ሲሃውን ወንሰለ ለተነጀነኒ አማዛ ራድዋለ ተጉ ሰኒ ወላለኒ ጉያለው ሙሉ ሸጎኝ መራኔ ወደስፎክ ደኒሞ አናውሮ ጉድሩ ወለሰ ሻውረት ሞት የኔ
አባኒ ጆሌ ሳኒ ካናንድሮሌ ሂደማ አከቱረን ዱበተኒ ወጋለማን ከነስ ጦላይት ሂደመኒ ቱረንጀቹን ዱበተኒ ጅሩ ጅራታና ቢዶንጎሮ ኦቦጅሬኛ ቢየና አከራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲመልቲ ለሞቲንጂክ ደማ ኦልታን ቶርበንደርብኬሳ ቶኖ ኮማንድ ፖስት ጀለ ኦሉ ዱበቱ አከኦቦጅሬኛን ጀለኒቲ ለሞተከንንኬሳ አቦቲን ገዳ በርሲሶት ኒፍቆናምቡልቶንሌ ኒአርጋሙ ጀለን እትጋፍተማን ዋጅረ ፓርቲ ዲሞክራታ ኦሮሞአንቻስ ነሞተ ኮማንድ ፖስቲን ቶተመንኬሰ ተርጋሙ ጀለን ኦቦጅሬኛን
ኒፍቆናምቡልቶ ተቀመ ተርጋማኒ ናኖ ቦትሮቦር አፍራቲ ገረ ኪሎሜትር ቁዳላማታ ወሬ አቦቲን ገዳ ለማሴሰ ጊሩ አቦቲ ገዳ አና ቶኮ ቦአበበ ቦራና ጀተማ ቶኮ አባ ገዳ ለታአሊሽ ይራማ ካኒ ንደርክ ኮሚል ለጆኩ ጊሩ ገንዳ ኦማጋሊሳ ከንጀ ዲሞክራቲ ቁባቶ ተባሰ ገንተን ጃ ፈንኬሳቲ ሐራሪ ከነሱም ፈደየው ዋርዲያው ሆስፒታላ ተኩል ይራ አስተባ እንግዲህ አስተባ ነመንሳ እንግዲህ ኮናገሪ ተርፋ ይደመዱ በታገንዳ ድበታ ገንዳ ትሉጋና ከንጀምዳ እኒ ተኩሙ ደስታ በርቲሳ ደስታ ኦሳ ይደመዱ እጥጋ ከተማ ዋጅረ ባባና ከኛትሩ
ነሞትን ኩነን ከንቀበመን ቸኪ አደብሊ ሱማውሩ ሞዴግስተኒ ቱጀዱን ተው ከንሂመን ለምኒኩን ዮሚፊ ደግሳ ከሚ ታሰንጀለበኒ አከሸከመኒ ሰከስቲብሱ
የሮፈና ጋድር ከመድቡካ ደና ጋ ተገበስ ስነጋማ ወመታይ ቲቱ ያከነኑ ወልንጄ ነከዋቱ ተከረኝና ግን እስክቶፍዳ የሮባውን ገልስማ ፈናኒ ማተናኒ ማተናን ሸከመኒ ተከነዱ አትርተን ጀኒ ተንሳን ከመናይ ደግራ ትርተን ዱካ ዲና ትርተን ኦዲ ደበርታ ትርተን ጀኒ ተንሳን ከባይ አማኒ ደስታው ሸበርታ ደስታው ሸከንጀ ምከነ ጉዳዳ ነጋማ ቡቱ ፈከጣ አባት በከቡን ተጣባ ሁደቴ ተከነ ዱካ ሰጫትሩ ፈፋታኒ ቲው ማኒ ጃርሶሊን ቦቲን ገራ ዱካ ጅሩ ከመንዱና ብረጥዳ ከንሳን ከባይ
የሮም ማሌ ቡፈተ ኮማንድ ፖስቲ ሻምቡ ተርገሙት ከኒ ጠመኒ ጅረንተው ኦዴፈኖ ቀባጀን ለምኒኩን አንገዮና ጋፊንቶ ኮሌ ኦሶን ያትኒ ፍደመኒ ጅራቹ ለገውይሳኒስ ፍመኒ ጅሩ ኢማከነ ቁልቁሌ ፈቾ ዳፍ ቢልብልሶቺ ቡልቻ አንቻ ኦቦ ገመቹ ነገር ይረት ቢልብሌ አከ ኢማሂዳ ጀጠሜ ኑፍፍሰን ጋፈኑሌ ቢልብሌ ሳኒ ጩፈተኒ ጅሩ ረደዴቢን ቢልብሉፍሌ ኤርከሲስ ኑፍን ጋስኔ ኢማከነ ቁልቁሌ ፈቾ ዳፍ ገረ እትጋፍተማ ዋጅረ ኢሞተ ኮሙኒኬሽኒ ጎድነ ሆሮ ጉድሮ ወለጋ ኦቦ ለሊሳ በቀለት ቢልብሉስ ኢማከነ ቁልቁሌ ፈተኒ ቦደረ ከን ኑቲ መንተውዱበተን
እንጂ fatama tergini kamu. Kau di fando tinggira, mewah sahun kulle fadi ni. Toko komuniti cakap cina seraka anak tanah juru kulle fadi ni wajib rugi. Mengawal mula.
Atau malay, Yerosani bilbilu sani nuf bundan dengi. Bif mual fakatun, gojno lagawa anak limu galilat. Obolos ni kurlama nadrai daman kanjar. Abdi Gammada halero bolos ni safi namot ni kan ni broto ataman akastif sa
namot gurguddo jar soli idolle sa halu deman irake sakaban tokko sani purane polstava gashani fakki akka kenyati basisa ya data damo olsena ni mo bete kristaiti ke sotari wani jollota zamaru rafi farfanna da fi jollota tikko skanatil bete kristani ke sati farfanna sha gama polstava bushani korake sa manni ke sa gunna bakke bushani kani akkas godaaru polis fotoro mi awra di mafattan nyorru man kenya no jenne mabdanno warre makala ka mo ummata mali famma kana re bijira mi achirattu lollu yu isangi dutu lollu mame ola tokko sababi nan mi gafatin juru anko fa kenya si asafa ga ego ko mochati ko tar ga madan mi jere mo kone mo jare fu ko ta ja bara ka ruda wan to bakir ti na gafin ju shi kan sirbu bakata si sinke sagale jira bakatan sinke sagale mutuni degger sa godaa fi jirtani bakka waan tokko waan kaaraan jiru waanti baqataan nuti kan aanaa keenyatti kan galee jiru jiru waan tokko nuufuu haramadha.
Sanbata xiqqaa darbe namootni kanneen biroos hidhamuu jiraataan magaalichaa tokko dubbatee jira. Namni bantii lamuu jedhamu kun akka jedhetti namni bantii lamuu jedhamu kun adda bilisummaa Oromoo deeggartu jedhamuun kan to'ataman ta'u dubbata.
Gaaf sanbataa qees malkaamuu fi qees masiratti reebanii dhukaasanii ijoollee ariyanii qabu mandara adeemanii ijoollee baay'ee qabanii amsaar shamsoodhama. Balaayi bayyanee kan jedhamu naannoo nama 10 ta'u beektaa habaawu mana yuuta habaawu nyaata geessaa turtaniidhu. Abaawu duukaa turtan sirrii jedhanii mataa afaa mataan keessanii abaawu fakkaatanii baay'ee doorsisaa jiru. Maammoo abbabaa fa'aa barsiisa amma qormaata qabu turani. Qormaaticha immoo kunuuti kammayyuu qorree dhaama jiramayyuu.
Akka namni kun jedhanitti torban darbe erga paartiin dimokiraataa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo araaramuu isaanii koreen teeknikaa ibsa baaseen booda haala kanaan deeggara abaawuti jechuun namoota to'annaa jala oolchuun araarichatti gufuu ta'uu malaa jedhee jira. Bulchaan aanichaa obbo Abdiisaa Qanaa akka dhimma kanarratti ibsanuuf kennan bilbilsochii isaanii irratti bilbilee fi hojiidhaaf akka Adaamaa jiran nutti himan erga Adaamaa deemanii waan torban tokko caaleef haala galiilaa jiru akka quban qabne dubbatan haala yeroo isaan achi turan ture garuu gabaabaatti akkas ibsanii jiru.
Maan jiranoo torbeera kuteera deemaa iddiinii dura waan tokko hin jiru waan akkasii odeeffannoo akkasii hin qabu waan akkasii sirraa waan ta'e hin jiru. Deddeen achi bahee immoo odeeffannoo hin qabu. Waajjirri nageenyaaf na wajjin hin jira. Inni nuti na wajjin jiru raawwattoota qormaatii yoo ta'e malee hin beeku kan hubanne hin jedhee walii abbaa tuwatummaa wayyoo ammas irraa dhagaa.
Kamisa darbe waltajjii Araaraa koreen teeknikaa adda bilisummaa Oromoo fi paartii dimokiraataa Oromoo jidduutti akka nagaan bu'ee ibsuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naagoor Malkaa Naqamteerraa.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaati dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nutti ceena. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Abbaan Gadaa Booranaa 68 Madha Galmaa Abbaa Gadaa Jabeenya Qaroominaaf Jagnummaan Faarfamu. Waloon beekamaan Itoophiyaa amma lubbuun hin jirre Looreet Tsaggaayee Gabramadiin illee walaloo baasaniin Abbaa Gadaa Madha Galmaa jechuudhaan waa'ee jabina isaanii faarsanii turan. Dhiyeenya kana immoo barreeffamni galmee durii keessaa argame waa'ee jabeenya Madha Galmaa mirkaneessa. Kanarratti horaan hayyoota aadaa dubbisee jira. Kunuuti.
Hayyoon babaaroo xoolee Madhi Galmaa Abbaan Gadaa Booranaa jechuun barakum 1952 barakum 1960 booraan bulchaa baay'iname waan hedduun faarsanii waan hedduun dubbatanii filatan irratti hayyoota fakkeenyaaf nama Dr. Borbor Buleefaa isallee dubbiseetiin akkan jedhe sunniin duratti immoo Looreet Tsaggaayeen Gabramadiin akkan jedhe.
Ilma Galmaa. Abbaa Gadaa.
Madhi Galmaa jajjabaadhaaf finfinnaa booran kaasa jedhanii ayisilaafi siyaama booran finfinnaan ni dhibeede manti finfinnaan abbaa wadi bani manti ni jaajja asuma sanamtalee mana madde emele finfinnaan taalee ni hankate. Gaabeta booran finfinnaa haa wujjetani gadaasaa dutte gara gadaamalaa finfinnaa haa naan nu booran haa finni harka nu qabnu malee booran karaaba gadaa diraaba gadaa malee booran gidduu sun dandeenye dhabii madhi yaamanii ajoo natti malee ni dhibeede.
Doctor Ulfina, Abur Borgudos Galate Fada to Biafani Abdale, Amanam Dibidabar, Tigafama Wajir, Ada, Tourism Gotten Borana, Jatani, Dida to Bisujir, Marigal Matore, a Bagada Borana, one at Dumbehan, Gada Samaniman,
Gafa Bantin, Borano, Afutani, Amantafuachi, Hotelani, Amani, Nani, Abba, Akoka Muma case, Yasumayan, Mufi, Gafani, Mumana.
Selasa dur da di ate tin akasiya
eh nugo sai selasa dur da ate takasiya la metto tuan ka dukta ka ate tin yiri isab gutti she ko chiran da wana takhir da ga yelle ko fi wana ga dukta ki manito chamba ni nabi gal ma dama da ti nama waragwa ta ge da nama garmale a da fi a badare du wa fadabat a da fi duwa gargarin ba ta ni nan duwa rango ne dan nama da rango ge dan nama waragwa ta ge da fa kuma koi karo nama koi fajila nama koi Kerana minta sumber dari tiang kananiman. Kemarahan mengata saya lapis dan tak ada mengata rute. Ini mahu guru aja mungkin dah guru aja tiga rute orang. Hari ini jangan mani yo tuan berparis kaya berpar mata jalma hari rugu pun jalma berpar aja kan dan nanti saya mata jalma kanan kanan ini cerita bukan dah ni. Nanti jawab kasih. Nanti kari lain dah. Nanti ni amade bani jalma. Jilo gole martama katiyat jilo gole kunnam kuno dofi jilo gole dani sani mankana jilo gole kunnam tatawo tujeh tanam beha medan tanaf martai dani jilo gole martama katiyat jilo dole jita khasororo tiya sororo bukuloro bidadi tiya dadin duro gusti madisa ketiyat dadin duro gusti madisa ketiya kaidan wani dani fi madisa lma kuicho hasale dani uga uga nisa darum pohati chusani akan degil rati mana mantan jari le harati se mendeja wa kaji kar gada ma digal ma yana dalo ta madan le gundi jira de gundo na rawo ti yata namaka huro o yeye namaka huro o yeye han fadu muti de jabbe turani muti le muti wa ta ti yeda ne yar gala ni ti fura jira ngari ni na mai de ta muti trenu ni gusa le lalle ni muti kana na abdu bu ni gusa le lalle gesan ka ni gusa le lalle gesan kan na ti ti gesan tin ta nemma Kutu ini khususnya ada sila yang berusaha merjalan ni. Orang lain arma gurani ane, dia magurani ane masih kemerangkang juga. Jadi, itu dia kalau di usaha hati ni, dia tak kasih ni. Orang nak kisah mereka arma. Kan dua belas si, yang mungkin berbeza mungkin dua hari. Ya, ada senar berat. Ya, jadi ada kita berani kambing. Ya, ada kita berani jalan.
Jal jilo jal jilo ya le mo jila jal jilo jal jilo ya le mo jila gadam gata gara ya le mo jila gadam ochi gara ya murti diate na manje le silase murti diate tan mo borti da chan ansora la fet kam kiyana gambula abush
Dhaggeessa tuuta keenyaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumuraa gabaabina yerootiif dhiifama siin gaafannaa sagantaa keenya booriitiin walitti deebina amma sagantaa afaan Amaaraa jechuudha.